DJ Lightstar.
Ma prendi tu, ni mi pagava un giù. Oh, 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 baby, giù, giù, giù. Colossa, raguglia, baby, na guglia. Allow me, baby, na guglia.
Baby, mimi apata bani.
Na penzi letu ni kama suna. Na ulizi kama suma.
DJ Lighter.
Anajua kabisa amenteka. Kwa kesi na shughuli.
Mimbovu sana jambo lini. Na ufundi wa kutosha.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Sikiza kuna mahaba, yeah, mahaba. Mapenzi ya mkataba, mpaka kufa, yamekwisha. Inemo kuna hema, mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema, bora ni mpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenza linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Mamba linikosha no. Uchungu wa kulia daily. Mapenza linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Mamba linikosha no. Manzako mini likufa. Nikazikwa. Nikaoza. Mapenza linitesa. Yali nitupa. Nimefufuka, yeah. Mini likufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenza nilitesa, nimefufuka, single, ila na upwiru unakabako. Mabinti wenye vifundo, au ndio miwa na nitoro. Nasiri tu ya jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha. Nasiri yake tu jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, ufundi wa kutosha. Mazako mini likufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenza linitesa, yali nitupa, nimefufuka, yeah. Mini likufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenza linitesa, nimefufuka, yeah.
Nilianza kusikia sauti ya kabla sijaona sura, ikafanya nikageuka. Macho yangu yakakutana na yako. Oh, mashallah. Nipesi malaika mishuka. Mana rangi, macho, umbo lako, ikanivuta kwako tuonge. Nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Oh baby, menifungulia dunia ya mapenzi. Nimesahau mateso, na kufungulia dunia ya kukuenzi. We ni wangu leo na kesho, yeah, yeah. Nakupenda, yake mama umelainika, umeumbika, acha ni kumagie sifa. Waruke sana kase na mateke zuri wako hawatofika. Mama umejazisha, mikate ya kumiminisha. Baby waonyeshe cheko, wape mideko, we mzuri, filter na makeup wajie wao. Naona wapa mateso, watajifunika leso, waonyeshe kiburi, wajiwe wewe ndo mama lao. Ayaya, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso. Nakufungulia dunia ya kukuenzi, we ni wangu leo na kesho.
Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga, uodali utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, I love me, baby, nakuja. Nikamate, 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 kamate ya simbwake. Baby, let me be romantic. Hatuja, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro, mama bonita, bure mbongo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, wako nyanga nyanga, uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja.
Oh baby, jo, 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 kulosa. Oh, 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 oh baby, come, 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 kulosa. Oh, 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 oh.
Kwani umeumbwa kwa udongo ama umefinyango kama dongo? Baby kwani umenipiga zongo wala?
Nifanya silali, na muwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, usinione tuliwa na mtu kutu ya kichuma. Basi mwame ni na mfena. Sawa, 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 oh, mwame ni na mfena. Yes, sawa, right, sawa, sawa. Thank you. manete naingia, na wala siku peshe naingia. Sina akili ya kuchange idea, apo apo nimemnyang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visa koro kwinyo mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi kusema kweli yataniua. Sema kweli yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulinzi kama suma. Hata akinuna bado napendeza mchumba. Mkimona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu kutu yake chuma. Basi mwambie ninampenda. Sawa. 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 Oh, mwambie ninampenda. Yes. Sawa. Right. Sawa. Sawa.
You can now make lifestyle changes, including getting your very own home with Certified Homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Pizza,
yes, a pizza, yeah, I'm with you.
Alisema mtazako tu tutatafuta kwa mateso. Baby mti ya kawaida usijali. Kitoko na chokletea usinune pokea, nipate moyo nifariji. Na chuti na siongezea usichoke nyombea, Mola kubariki zaidi. Mungu kakupa sura, kakupa shimu, nyuma chura, mambo yetu mwana sanura. Mwenza kumimi, I love you. Meniteka medula, ligo vietu, akilia ingandala ikopeku, kumenifurula. Mwenza kumimi, I love you. Konifumiki,
yeah. Kesho ya kwa wichana.
Kitogo na chokletea usinune pokea, nipate moyo nifariji. Na chuti na ziongezea usichoke nyombea, Mola kubariki zaidi.
Yatapita kipenzi cha
www.djlighter.co.ke.
Jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka poni mbali, wenda poni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea, kukushusha mzigo lukulemea. Upata fadhari pole na safari. Eraswa kibitu mi, yote tisa ila kumi. Umeonyesha mana ya upendo, sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutolea kimacho. Siku nikiwa sina twalala, oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie. We know pacha wangu mie. Sikuizi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buu jamani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Itaubeba, itaubeba, itaubeba. Na itafika na ukiume. Itaubeba, iwe kwenye shida na raubeba. Ama kwenye shibe na jaubeba. Kwa kundo langu maitalika na ukiume. Fahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka, noweza tanyanyuka. Mara daktari wa zamu akaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka, natamani funguka. Eraswa kibitu mi, yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo, na unipipes na magendo. Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie. We know pacha wangu mie. Sikuizi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buu jamani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Itaubeba, itaubeba, itaubeba. Na itafika na ukiume. Itaubeba, iwe kwenye shida na raubeba. Ama kwenye shibe na njaubeba. Kwa kondo langu maizali.
Sitaki chochote, nataka mapenzi kama soivu danizika. Sipumi kitu, sipumi chochote, naumwa mapenzi jama mwenzenu nimeridhika. Na bado akinipa na nipa, na kuna siku tunapa mfunu afunika, atunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani, will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Ani, will you marry me? Will you marry me?
Pero a mí
damwe damwe huku mambwe mbwe nyingi mambo kibao. Na tena mwezenu huku nimejawa na shauku, natamani avuke huku tufike kwao. Mina ye kitambo kushamshinda shetani, na mambo ya kwetu ya ndani hayatoki nje, ni ya ndani kwa ndani. Nananipa mambo sochi ni kitandani, na tukigombana kwa ndani hayatoki nje, yanesha kitandani. Eti will you marry me? Will you marry me? Honey, will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Honey, will you marry me? Will you marry me?
Badona ni chukia, badona kinyongo.
Laita,
moyo wako lisha zira, badona ni nunia, hivi badona usongo. Kusema bora tuachani, ndoka ulino ni umakila niki kumbuku sitafutani. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira, nono na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefuni. Sipendi tuchukiane, naugua kila nikikumbuka zamani. Sisemi turudiane, najua kwako ni ngumu haiwezekani. Ila wachu tuno
changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get lots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Changanya, oh mama, nasikatai. Olivia sexy, sexy, I'm gonna die. Uzuri kakupu mama, ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar, marasha Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenye. Tengebe, unauteke, kiunoleke Utatobuwa shati na chuchude Hani na kupenda I love you Te amo, te amo Hani na kupenda
Nataka nikuambie Kwamba nakupenda kila nikiamuka Na usipotoka machoni mwangu Sitamani atakula na sira utamu Unaikosha nafsi yangu Umejifungia moyoni mwangu Yani nafura na unara utamu Unaikosha nafsi yangu Katengebe, uoteke, kiunole Utatabo wa shati na chuchude Hani na kupenda I love you oh. Demo, demo Sana
unajikatia tama. Oh la la le, oh unavyonipatia. Mama najifia, ama umepania. Oh la la le, a baby you are my angel, mwenye raha za mwanzio. Oh my gosh, let me sing for you.
Nipenda, nipenda, nikinuna. tena sema kinyo maji. Ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji. Nampatia, nampatia, mimo yoye siwezi kula. Ani chakula hakipiti, hata nikikunywa maji. Ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Hey, na kama sio yeye ni wapi angepata faraja, mimi najiuliza.
Make
lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Siunitoke hata mara moja, akilini mwangu, o mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia imempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mi nitasema mi. Oh, na vitu vyako vinachanganya. Oh, unigusapo kuisha mwenzio. Oh, you are magneto na nivuta hapo, utanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia ba moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia ba. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mi.
The feeling is so magical. She got me mixed up like chemicals. The feeling is so magical. She got me mixed up like chemical.
Boy, you changed my life, oh. I swear one God, oh. Wachana na wapenzi wa kitambo. I can't even compare ta kidogo.
Girl, you changed my life, oh. I swear one God, oh. Wachana na warembo wa kitambo.
You make my days bright, brighter than the sun, yeah, yeah. Unafanya ningare, ningare, ningare.
You give me goosebumps, unafanya ningare, ningare. Girl, you give me goosebumps, unafanya ningare, ningare. Hey,
po, 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 po. kozi kianza story za mapenzi. Fano wa kwanza ni wewe, hadi marafiki zangu wana niche. Na ukumbuka ushezi tunofanyaga minawe, mwenda kumi na jionea vibweta. Hata wakisema maneno ni bure, mana nyani alionage kundule. Wanachotaka tuachane uzurule, watucheke kiko wapi. Ujana una mengi na mengi nena mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza, kila lompaga moyo au tunze. Basali ugawanya, ona nilihanya ikani umiza. We unanijali, unanivumilia. I will take care wote, I will tuzikwe wote moja kifa kesho. Ya umulkul hali, unanipenda. I will tuzike wote, I will tuzikwe wote moja kifa kesho. Ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Yeah, mama ukiongeza nitajinenepea. Unavunigombeza na kuona unakea. Iti ya tujapendeza, wanatufokea. Me I don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi, vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Bara mbezi ujana una mengi na mengi nena mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza, kila lompaga moyo au tunze. Basa liugawanya, ona nilihanya ikani umiza. We unanijali, unanivumilia.
Nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location, nisoke, nije nikuone. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwana dada. You're my angel, my queen. Unazotaka misi katai. Upendo my dear, unaonipa mishiki nae. Uendo my queen, unachotaka mishiki nae. Tumi upendo my dear, unaonipa mishiki nae. I miss you, yeah. Nakumisi vipaya day. Utani utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha baby. Wepo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Angel, my queen. Unachotaka misi katai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vipaya day.
Nobody can love you the way that I do, yeah. Baby, nobody.
No
Nobody loves me the way that you do. Nobody can love me the way that I do.
Ukisikia na funga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, tata. Kwa cash, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni niko pena fasi. Takwa rambo, rindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana, namba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody can love me the way that
nobody
can love you better.
Watasema sana. Wataongea, wazidi umbea, but nobody.
Nobody can love me the way that
nobody.
Nobody can love you better.
Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul.
Nobody can love me the way that
nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody.
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 Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kung fu. Anaruka, nainuka, nanguka pu. Nanepa, winja, winja, one and two. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti akiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya shit. Bala, bala, kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti akiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala, haki kusogelea yu. Bala, bala, sasa haki kuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody love me the way that
nobody. Nasema sana, wataongea, wazidi umbea, but nobody.
Nobody love me the way that
nobody.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard ni kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Leto fraya tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time, limekuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha miwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado
kanihitaji. Love kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbuka tia moyo unadunda po, ah unadunda po, 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 oh unadunda po, 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 why unadunda po, 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 ah unadunda po, 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 po.
Check ulivyopin na ukivaa unapendeza. Timisha kwa minja guwa na ambo taocheza. Macho kichi kouzi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzuzuzu shani zuzua. Chakuvisha vyeo na kuna takai kufua. Na kitu sichojua. Hata kisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Ushaambiwa maneno shati, ushaambiwa mimi sina hati, ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji. Ushaambiwa maneno shati, ushaambiwa mimi sina hati, ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji.
Kweli baby ni peto, na ukinikuta nimelala unakuja juu, tena kwa jinsi liko hoteli na watawu, na ukinikumbatia moyo unadunda pu, unadunda pu, 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 pu.
You can now make lifestyle changes, including getting your very own home with Certified Homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Now hear this.
Mimzima wa afya, mama Mungu anasaidia. toka ulipotuacha moto tena nazidiwa bibi pressure pressure na yakatangulia bado tukumbe ulale sana mapema japo moyoni na tukutuku natamani kusema niseme zile mali usia usotusia tuligawa sana ma zue na zote tukampatia tuswe ndugu lawama ila zue na kaka amebadilika sana yani shamlake bizuwa leo sio yule wa jana natamani ungemuona
zue
na japo ungemuona
zue
kidogo tungemuona
zue
na ungemuona
zue
Suena,
suena,
aunque buena, suena, 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 sasa kawa chotara, si otena chosi mangara, gosi kaichupua we muzungu, anavuta na sigara. Mara boko mara nyavara anachezesha tumia mara kutwa na isumbua kipeperungu tena peko bila ndara azuwena squeeze na bandika kombe
zuwena
zuwena mipaso kama yote
zuwena
zuwena lipa shika tundoke
zuwena
azuwena wana witacha wote oh oh Juzi kapepo kwa jirani atajita mbui
Zuwena
Yani kalewa tafarani kautwika mbui
Zuwena
Chona sote na wibada na dini Sadaka chengi ya saidie Squeeze kageo kapedeshe wa mjini Kutuza bendi wa msifie Nalile gari la kuhurifu wa babu la kunishia ngobe Squeeze kama kwato kwenye vilabu ina bebe ya pobe Mama tete kitandani hawezi ta kutembea Zona mishindo atakuja kumwona Panado kumletea
Natamani ungemwona
Suwena Japo ungemwona
Suwena
Kidogo tungemwona
Suwena
Ungemwona
Suwena
Ungemwona
Suwena
Suwena
Anadanga, anamula nisi kwa mapanda
Anajita jelo